my check. My check.
Out of records.
Yeah, yeah. You are boy, I'm CB.
Asante sana, asante, tunasema asante wako, asante baba.
Ametubariki tunasema asante, ametulinda tunasema asante, baya ametulinda tunasema asante, utukufu sifa kwako asante baba. Imela asante sana, umenifanya nimepuka bala, walai kukuwata sitawai. Meni rectify na kumisi tatu wai. Umeniono mepwenya mtima wange. Sioni haja kwa nini nisiponge. Mime mnyonge, daddy unilinde. Na mishale ya mohu naomba uwikinge. I was nobody, you made me somebody. Sincerely, I love you my daddy. I was in the mad, you have made me tidy. I can't lose you, bado kuko na jitagi. Mime mwana wako, nakuja kwako. Kwa nguvu za kutembelea watu wako. Tukisha upako, nafasini yako. Na shukuru mimi nikisema
asante, tunasema asante wako, asante sana, asante, tunasema asante wako, asante baba.
Asante Mungu wangu kwa mkate, mina kushukuru kwa uhai na imate. Ukiwa nami shetani asinipate, juu umenibariki tangu mama anipate. Asante kwa kunipa hii sauti, ni wewe daddy na kupigia saluti. Sianguki niko strong shinda miti, sababu nikiwa nawe nina feel mambo mofti. Nakiri tena mbele ya umati, ili pendo lako limeshinda hali sweetie. Ni wewe tu umenipanguza machozi, na nikiwa chini neno lako ndiyo ngazi. Nimekata kukuwacha misi wezi, sina mwingine ambaye mimi na enzi. Nikiwa koko na chuo nina imani, na nina amani ndo narudisha shukrani.
Asante, tunasema asante wako, asante sana, asante. Wako, asante baba.
Suka baba, tenda sasa. Tumepotea tuwejeshe dadi. Tumerudi tubadili dadi. One more that, tukuze tena. Tena gekeno genete mono. Ingwa bawa, jeroka mano. Papa uli mukari, kukari muno. Mulembe, mulembe, mulembe muno.
I know it's you, may the devil disappear. Cause life without you is like a battle without fear. I pray that it only you I get to cheer. I don't know where to say cause you're the one who got me here. Here, here, I lift your name higher. Like Daniel, I'll never get to fear. Nimso, ata kama si kwa uso. Na mina tuwa kwa keneta ride hadi muso.